even if it takes forever, even if you go far away, baby, I will wait. Yes, I will wait. My mind is confused, baby. I don't know what to do, baby. I don't know, baby, I don't know. La curela biki changa, mamutko biki vanga. Senzi nawenda murela bikansaza. Iyo turi kumwe senja nifata. Ese nkorichi, ese nkorichi. Mwese mbakunda, bona mwese mufite gahunda. Nanu mninja kaguteza gahinda. Mgira mgiru kumbigenza. Ese nkorichi ko mwese mbakunda, bona mwese mufite gahunda. Nanu mninja kaguteza gahinda. Oh no no, mgiru kumbigenza. Mugira byose namuhisha ndamukatira akizindi nzira akundana n'uwamukundaga none ngo urukundo rwabo rwararohamye kandi yambwiye ko byose ari ukuberanye yambwiye ko ankunda mubwiye ko nkukunda. He said no wahala ndabona nzabakunda mwese ko mwese mbakunda. Bona mwese mufite gahunda. Nanu njaka guteza gahinda. Ngira mgiru kumbigenza. Ese nkorichi ko mwese mbakunda. Bona mwese mufite gahunda. Nanu njaka guteza gahinda. Oh no no, ngiru kumbigenza.
Shayon, sip on my alcohol. I wanna shayon, sip on my alcohol.